Oh yeah, Dennis S. Oh yes, Ronnie Peters, do the magic.
Kocha, nilikuwa jobless corner, nikaona miss call, na nilikuwa nimesota.
Sina hata credo,
hata simu, nilikuwa nimeomba, madeni nazo, nili, okuwa pia na mshwari.
Nakumbushwa na kolimo, hii namba si ichubi, ama labda ni adui, lakini all I know, misi naga enemy. Mara dada, nika send flashback, can you please call me? Nika relax pale pale, sorry na mahome. Bila waswas, nika tuliza, nika ngojea. And it never took so long.
Nika pata kolia, kepsa, oh kepsa, kepsa. Nika pata kolia, kepsa, kepsa, oh kepsa, kepsa.
Wanauliza mbona, nimekuwa mungwana. Na mimi nishisema, simniambie, mara ngapi niseme.
Orientation, nishapoteza some of my documentation. I wonder who will I be in this mighty nation. Maskandol joni mob zingine siwezi mention. Nishasema yana kuna vile nimemea. Kifuko niko negative, sina hata fair. Kila msina cheki hawezi saidia. Na historia kepsa nishaisaikia. Monday ikafika, sio kawa kwangu. Mi kurauka, story ya kahawa first time nikaruka. Mbele kubaya, tumadua kwa rabuka. 6 AM, nishatoka BGM. AM, nishafika KSM.
Nikapata kolia, kepsa, oh kepsa, kepsa. Nipata kolia, kepsa, kepsa, oh kepsa, kepsa.
Wanadai kujua siri, amikuwa tajiri. Na mimi nishisema, simniambie. Ni mara ngapi nyinyi mnataka mimi niseme.
Siri ni kepsa. Nipata kolia, kepsa, oh kepsa, kepsa. Nipata kolia, kepsa.
Ikabamba, maisha ni tam tam. Hii song kahujui unaeza ham ham. Hey, so far so good kuwachana na ushenzi. Mina ungwana tuko tet kimapenzi. Deke nitapanda kiungwana nitavuna. Furaha nitele boss hakuna kununa. Usicheze na ngono kijana utajikuna. Usijiachilie atijukazi hakuna. Jisajili kepsa wata kujitesa. Ufunzo biashara ndo mchezo wa kisasa. Ukisha fanikiwa utadensi hata salsa. Do ukiingiza utapunguza maalsa.
Yeah. Ukipata kulia kepsa, sikiza sauti ya BV. Yeah.
Nikapata kulia kepsa, oh kepsa, kepsa. Nikapata kulia kepsa, kepsa, oh kepsa, kepsa.
Yeah. I wanna thank everyone who met me as a successful intern at Kepsa. Thank you very much and God bless you.